Salam, salam, yeah, Lord's game.
Oh my baby, what took you so long for you to come on? Oh come on.
Yeah, talk to me, kodi unani nindani. Nanganta uyo seyi mumabanga jani. Kodi nindani na kumbira nyagula. Kapenda mwina traffic ndiyo mwina kula. Kirejede yuga kumfasa kampeni. Haina sigi nisasiwe jeni jeni. Na uyanga ija waipa ngatiriki. Kufiga pa komondi tima ngatifiti. Uraenda na ngulinga dalidele. Jukoni janga jicha male bajanda male. Tufa pompa paka wale. Wina kukupa ngisa chito zanga uiwale. Paka nizo sagu choka ukundi paningawa. Usiwe paja josemba jina kumana nchoka wa. Nieti jomba dohu kama ni prayer. Nikuona usaese ni kupraya.
Oh my baby, took you so long for you to come on. Oh come on. Oh my darling, why took you so long for you to come on? Oh come on. Kodi unalindi ndani we, ama kuche dwete ndani we. Kodi unalindi ndani we, ama kuche dwete ndani we. Kodi unalindi ndani we, ama kuche dwete ndani we.
Kumandie muna tasa, paka usa yanka poni ndika kula. Jule dindi bantasa, kukunigira paka nasuwa kulowa. Dakui ya sindi kubasa chansi, lelo hundi mfandi flow wanga dimasi. Siwajima pweka uga kala nacho, jomu ya nzako ena hakujisowa. Una flyer paka na Hong Kong, nangandi yani wati chuku solongo. Unandiga paise ting tongo, kubeza ena kufinisa katikongo. Waloweza masewera ngadi drama. Tifuna love sisa stole ngadi drama. Mai wanzama ukuta ya weka. Wajamata kwa kalusufu na kudeka.
Oh my baby, what took you so long?